music.org.
Hey, Sabrano, brand now flavor, Boma Swakeni, Kreja Bizo Kasa, Vama Jinya Matuna, Alani Biza Kaya, Mr. Landani.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen to me.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know.
Boma Swakeni, Kreja Bizo Kasa, Vama Jinya Matuna. Listen, Ava Mulu Simo Kwa Manager, Mwoni Mwoke Ni Misia. Kuna mwoni wana nipira kusabonwa, si sheke kuna nivabona. Kusa nyinyo vizu asika, kona kwa luna ni masika. Listen, Auzi Vifela Ande, Kambe Walumbela Niwe Na Monte. Kwa nuni tilo pila pila fela, kona amu sanzivi ni mina mafela. Ati buanji vene lubinda luka na luzi tikitiva fazi la landa.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Kreja Bizo Kasa,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen to me.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen to me.
Lunalu ulezi fela
kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Luna janga takubonala, amusalu voni chonile madala. Luyemba na inge visalula, vabona keni wapula. Lua ipatapaita mwavu nyanja, temu temu lua kuteko manaija. Vabamu abazivi maitia, luna kafanu aisa kutia. Amuinefa mteleze, wani wani ni micheze. Manaka ufeo felize, inge lui itulezi faize.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen to me.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen.
You don't know,
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria. Musilu boni fela kuno lukachwana, Kulu zwelela kwa kikwa masika amalena. Kimu kwa fela wakuli falo tilo chona, Kamuso kamuso mumu kwa haelu kabonwa. Osukulu baka bapepezu mwa Amerika, kono lakache nule seba enzi mwa Lusaka. Kimuko wakuli kuna nzeba vata, kono basazi fumana kwa haeba kakuta. Kulu zwelela kwa lusile mamota, totu swalani tumawishi tumakanta. Niwe na ukayobo na ukayopota, ni kukuli fela sikoloti seo kolota.
Lunalu ulezi fela kwanu, yeah.
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen to me.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
You don't know,
just open your ears and listen to me.
Lunalu ulezi fela kwanu,
Kulu simulu waki kwa Nigeria.
It's a brand new flavor, Boma Swakeni music, Kreja Bizo Kasa, Eyo Alani Bizi, Sante Poziswa, yeah. Mr. PK, Mama Kalavani, Kachora Miss Promotion.
Zamstreammusic.org.